Isifundo sethu uMatthew chapter 28 verse 1 to 10. Ngizofunda ke iBhayibheli lesiZulu. Emva kwalokho kuyolandela usiyakudumisa. Ukuvuka nokuzibonakalisa kaJesu. Kepha ekupheleni kweSabatha ngovivi loloqala lweviki kwafika uMaria Magdalena nomunye uMaria beza ukuyobona iliba. Beka kwabakhona ukuzamazama komhlaba okukhulu ngokuba ingelosi yenkosi yehle ezulwini yeza yaginqa itshe yahlala phezu kwalo. Ukubonakala kwayo kwakunjengonyazi nesambathi sayo sasimhlophe njengongqoqwane. Kepha abalindi bethuthumela ngokuyesaba baba njengabafileyo. Ngokuba ingelosi yaphendula yathi kwabesifazane, ningesabi nina ngokuba ngiyazi ukuthi nifuna uJesu obebethele esiphambanweni. Kukho kakho lapha ngokuba uvukile njengokusho kwakhe. Zanini nibone indawo lapho ebelele khona. Hambani masinyane nitshela abafundi bakho ukuthi uvukile kwabafileyo. Bekani uyanandulela ukuya eGalili, niza kumbona khona. Bekani nginitshelile. Basebeshesha bemuka ethuneni benokwesaba nokuthokoza okukhulu, bagijima baya ukubikela abafundi bakhe. Eka uJesu wabahlangabeza wathi, sanibona. Basondela babamba izinyawo zakhe bakhuleka kuye. Khona uJesu wathi kubo, ningesabi, hambani nibikela bafwenu ukuthi bahambe baye eGalili baye kungibona khona. Ilizwi lenkosi leli lifanele abantu abasindiswayo. Malibusisa inkosi kusukela manje kuze kube phakade. Amen. Ukuvuka kukaJesu is historically the foundation of the Christian church.
Kimutheo ya baKreste.
Ukuvuka kukaKristu.
Khotsoga gaga Kreste.
It is appealed to as the most certain fact. Effect esinoqiniseko bayo.
Ebonsa bonnete ba gona le go dumeleng go.
Futhi ukuvuka kaJesu confirm other truths about Jesus.
Go tsoga gaga Jesu go fa nnete ka dilo tseding tse di diragetseng.
Ukuvuka lokhu kuka Christu.
Go tsoga go gaga Christu.
It is a central event of our faith.
Ke more shebeletseng teng gore tumela rona e tswarele mo teng.
Go sentlizweni, it is at the heart of what we Christians believe.
E mo pelong ya se rona re ba Christu re dumela mo go sona.
And esikholwayo thina njengamaKristu
seridumelang rona jaaka baKristu
is that impilo
ke gore botshelo
not ukufa
iseng go swa
has the last word
ina le lefoko la bofelo
siyakholwa njengamaKristu
ra dumela jaaka baKristu
ukuthi life
gore botshelo
and not death
iseng loso
has the final word
ina le lefoko la bofelo
yizeke kona ke dumase
ke se khatle go tsebagale
ukubona nokulalela ma Kristu
go bona le go mamela ba Kristu
be phila a life that says death has the final word
ba phela bo phelo bo boreng le so ke lone le nale lentswe la bofelo
emva go sokule sabata
morago ga letsatsi la sabata
ekseni go vivi
mo moseng ka mahulu ana ka tsa khomo
gelanga loqala lwe viki
ka letsatsi la nkhala beke
u Mary Magdalene
Maria Magdalena
Nomunyu Mary
le Maria o mongwe
they went to visit the tomb
ba tsama ile ba etela ko phuphung
indone benza ukuthi bavakashele incwaba
ke sesithi lengo re ba etela libitla
it's because love cannot abandon its object uthando aluhlukane nalento oluyifunayo
le rato ha le arlogane le seo seo se batla
noma iyaphila noma ifile
khotsa yaphila khotsa isule.
And who Jesus for this woman?
Jesus moba sadimba.
He was the object of their love.
Inele yene okopile mo lerato la bona.
Ngesikhathi baye encwabeni kuseni.
Kana kwe bana ba yakho libitle mo moso.
Kwa kumnyama.
Khone go le lififi.
Nazo zonke izinto esize sabayo ngoba umnyama zazikhona.
Litilo tseli liboifa mo mafifi dine dine teng.
But there was also a vague promise of light.
Tsepo ya lesedi
noma kwa kumnyama
le ha go nogo le go le fifi
kota kwa go qala kwezinto
ene le tsimologo ya dilo
kwa go vuka kwezinto eininge empilweni tsa bantu
ene le go tsuga ga dilo tsa dingata mo mo di dipelong tsa batho.
Usuku olaluzi zishintshe into eyiningi including ama institutions.
Letsatsi le ne le fetola dio tse dingata go ya le ka dikereke tsa rona.
Onga ngokuba enye yezingoma esiziculayo.
Go ya ka sefela se re sopelang.
Number 265.
265.
Uhambu hambu veza ukuthi some of the institutions were changed.
Yatsa maya bontsha re gona dilo tse di rileng tse di bile di a fetola.
Masa sicula landa o ethi.
Ha ropela tulo e re.
Nda weni ya leya ya miswa kuqala. There was something which was their culture okwathi kuvuka ka Jesu kwaba a substitute yayo. And song is Katugu Fagutabango to Guzenzile Zong is into.
Halle, Sumelinahana, who led it in Toka of Fela.
Yayanum Fundusumaba, Sukubele, a tang Friday.
Lemurutia Felletta Arileka Labutan.
And then Jesus said, unto your hands I commend my spirit.
Arijaso de Akenta Hokinella with Sulova.
Some sheer run back, O Tiko Fileo.
Ramutuhala for run back in the Mudimos.
Some sheer a run back, Engosesule Kugufa.
Ramutuhala for run back in the Kosi Epaletin.
Some sheer run back, Katamana City Minandigamans of Pila. Kota samu veran pekiena self etindi ngano. And today, sizothi lento eyenzeke Randburg. Bekunge yona yokugqibela. Ilizwi lokufa. Alilona ilizwi lokugqibela. Kodwa kukhona ukuphila emva kokufa. And so, ngiyaxasha ukufa licabanga ukuthi we have done our work. On the first day of the week, life is taking over again. Uphila, we are tata futhi leyanda yokufa, we are owner. What am I skijima siyangadini where Jesus was buried? Pa engadini.
Mole botsingwaneng.
Kukhona ithune belilisha.
Khona khona le libika le ne le.
An unused grave.
Libika le ne sa dirishwa.
And uJesu ungcwatshe kulo.
Jesu obolokethwe.
Uthi kubhale ngesikhathi amasikhakazi kusene yakhona.
Ore Jesu abasadi baya kothe.
Kwaba khona ukuzamazama komhlaba.
Khana litsikinyego ya lefatshe.
Uyakhumbula ukuthi ngesikhathi uJesu athi uNkulunkulu amungishiyelani na.
Ngakubula Jesu arbudimo.
Uthi kubhale kwaba mnyamezweni kwazamazama umhlaba. Kwaqhephuka amatshe kwavuka abafileyo. Nangoku xa evuka uKristu kukhona ukuzamazama komhlaba. Why one of the causes of the earthquake? It's a volcanic eruption. Uma kukhona intaba mlilo. Le earthquake khona ngosuku lokuzalwa. It is a trumpet of God proclaiming the victory. If victory, the greatest one ever obtained against the enemy. Ukuzamazama komhlaba. Ngesikhathi uJesu esiphambanweni. I-creation yonke responded to ukufa kukaNkulunkulu. And namhlanje umevuka. Creation moves. Ukuze uNkulunkulu aphume engcwabeni. And so ukuzamazama komhlaba. It was a result of a stone being removed from the grave. Ukusuka kwelitshe emnyango wengcwaba kwenza ukuthi kunyakaze umhlaba wonke ngoba umuntu wayezophuma emgodini was not just an ordinary man. Kodwa he is the person athumvali xa ithetha ngayo akukho dwala akukho liwa linjengokristu. And so uKristu mayezophuma the small rock idwala elincini elalivala umnyango wengcwaba it gives life to all the rocks. And as all the rocks started to move, idwala uqobo lwalo engcwabeni
lifika kabuyela
lanyakaza
latsikinyeka.
Kodwa khona neingelosi
khona le manyoloyi
izingelosi ke
di manyoloyi.
They have always accompanied the great events in the history of chosen people. Ngesikhathi kuzalwa uJesu.
Hano kuzalwa uJesu.
Yayikhona ingelosi.
Manyelo yanalitini.
Ngesikhathi elingwa uJesu.
Hana likiwa Jesu.
The writer says, and the angels were there, they worshipped Jesus. ngesikhathi uJesu ebhekene nokufa izingelo sizikhona. At his death the angels are guarding his tomb. And so izingelos have always been there to pave the way for the greatest events. And in this occasion, izingelos is khona just to prove that inene uChrist uyintanda kaNkulunkulu. In God is well pleased with his Jesus. And ingelos ke here zikhuluma nabesifazane. Ukube nginochuku. Webhuti siyabonga sangweni. Ndate Mutsabi witness. Webhuti thanda ukwazi. Madoda khona la endlini. Ukuba nginochuku. Ukuthi nje ngiyakholwa namhlanje. Bengizoyicacisa leyo kuthi. Njengoba kiwe engcwabeni kuphela. Kukhona abantu besifazane bodwa. Ukuba nginesikhathi. Ukuba ngifuna ukususa uchuku. Ukuba ngifuna ukuba yi-sexist. Bengizokuveza ukuthi apha engcwabeni. In the darkness of Jesus' life. He is only surrounded by. Abantu besifazane. Ngiyaniyeka nje. And so our ekufeni kaJesu ithingelo sikaNkulunkulu kubantu besifazane. Ningesabi. Are you looking for Jesus? Nizobheka uJesu lo. UJesu obobethelwe esiphambanweni. Akekho lapha. Uvukile kwabafileyo. Hambani ke nina niyoxelela abafundi bakhe ukuthi uzodibana nabeGalile. Ake nithule bantu besifazane. Ngicela nina yithi nginibize ngeimbodla. Nina abantu besilisa babhodla yabala. Abashumayeli bokuqala emhlabeni. Kwakungobani? The first preachers. Nina impendulo ukuthi anifunde ukisho. Women were the first preachers of the gospel. Bantu besifazane. Yekeni le ndaba okungabathemba abantu besifazane. Yekeni le nto okungabathembi abantu besifazane. Yekeni le nto yokuthi every vote you have you give it to a man. Abashumayeli bokuqala bakwabantu besifazane. Stop this thing of yours of trusting other women less. Nangoku njoba singaka. We have got only 3 to 4 men. Kodwa mengathi asivotele igosa la. Nini enzovotela amadoda? Stop this thing. Begin to trust in yourself. And so the angel says to woman, hambani ntotshela lawo magwala. Ukuthi uJesu uzodibana nabe eGalile. Ukuthi uJesu uzodibana nabe eGalile. And so what the angel is saying here. Into yenza ingelosi la. The angel is commanding this woman to reject the current state of fear. Ukuthi mabasusu kwesaba kubo. Azathi umbhali wendumiso. Chapter 108. This is the day that the Lord has made. Rejoice and be glad in it. Kodwa abantu besifazane bafika encwabeni. Bacela ukuthuthumela. Kodwa into eyenza ukuthi laba bantu besifazane bafuna ukuzobona uJesu. Ake ngibuze kuwena. Maybe nje ngenze isibonelo esiphilayo umamhlophe. Into le nto yokuthi yenza ukuthi nimane nigijima encwabeni niyobona abantu bakini abangasekho. Sengenzela nawo khona la. Othi wena ngoba ungumKristu. Awusondele eduze kwabantu abafile. And here we have the woman who are believers. Bayothanda isidumbu. Ngenzela ukuthi nawe kini. Uma kwenza izinto zabantu abangasekhoyo. Kungamane uzicwecwa. Uthi uyakholwa wena. Nabo abantu abakholwayo. Baya kuJesu ofile. They go to a dead Jesus. Into eyenza ukuthi baye esidumbini. It's because u Jesu beba funile. Yamazu mhlabelelo sawesele. Ndafunyana nkosi yami. Ndafunyana nkosi yami. They had been received by Jesus. Futhi nabo bemfumene uKristu. Ingekho nanye into. Nothing was going to separate them from the love of God, which is in Christ Jesus. The same way, inge kinte shuganisayo, no putibam abanga sekoyo. And so they go to visit Jesus. But here's the thing. Mabefike ngwabene. Eba salan. Angilwi nawe, kodwa ama kukuthi uyashayiseka okwakho lo. Baningi abantu abahamba inkonzo. Abangazi ukuthi bahambelana.
Baba sayithola bathamelana.
Abanye sakhula ugogo yanathi ku Sunday school. Baba
rihudile khona yelona.
Saqhubeka lapho. But this angel says to this woman, come and see. Ngoba kusho ukulandela into oyibonileyo. Uthi omunye umbhali xa ithetha. Ukuvulwa kwethuna lika Jesu. Ukususwa kwelitshe ethuneni lika Jesu. It was not so that Jesus will come out, but it was so that people will come and see that it is empty. Ababonile ukuthi uJesu akekho engcwabeni. Bayamlandela uNkulunkulu nangesikhathi sokufa. Abantu ababonile ukuthi nasekufeni kukhona ukuphila. Abadikwazi izinto ezincinci bathixa bakaNkulunkulu. Ngoba bayazi. Death does not have the final word. Ukufa akunali igama lokugqibela. And so the angels, they say to this woman, come and realize for your own. Ukuthi uJesu ngoba sometimes kuhle ukuthi umuntu asuke eduze kwakho. Ngoba umuntu xa isuke eduze kwakho kulaphe seduze kwakho khona. And the angel says to them, come and see that he is not here. And his absence here means he is so nearer to you. Means he is so nearer to you. Enye into ingelosi efuna bayazi. Ugut. There is no scar without a blessing. Abukho ubhlungu obuhamba bodwa. There is no scar without a blessing. Bonke abantu who has got scars here bangashara so many good news about how that scar has helped them grow today. They have got a very sour background, but ikaunga jongi future yabo. And some of the scars azikhenyameni kodwa isemoyeni. And because of the inside scars, people have grown to be who they are. And so izingelosi zithi kubantu besifazane, come and see an empty grave and begin to believe that his death is a blessing, because there is no scar without a blessing. There is no sorrow without joy. Musubaleka magugubi. Musubaleka magugubi. Atumpalika itheta. Izinyambe zizihlala kwesikhashana. But joy comes in the morning. We are here to celebrate that. Ukuthi tears may linger only for a night, but joy comes in the morning. Intokozo ikhona ekuseni. Another reason why izingelosi zithi to this woman, come and see. It's so that bezobona that when God touches our nightmares, they move. Uma inkinga yami ke yathinta uNkulunkulu. It moves. Angisho ukuthi it disappears. I say it moves. Mhlawumbe when your problem moves, it moves to your side where you are more stronger. Ukuvuka kaJesu chaza lokho. Ukuvuka kaJesu akufanele ukuhlala eBhayibhelini. Kodwa in your life every day, makubonakala ukuthi ubefile izolo. Uvukile today. He was dead yesterday. He is alive today. Makubona abantu hleka kanti were dead yesterday. But because you believe ku Christ ovukile, we believe ukuthi nawe resurrection ikhona kwena. And so ukuvuka kwa Jesu kufeni, It also gives a forgiveness. Mamela tla sithu ingolosi kubo. Utlalela bafundi ukuthi uJesu uzohlangana nabe Galile. In fact, Jesus has gone ahead of them. UJesu uhlukene nabafundi bexabene. Uhlukene nabaJesu bemshiyile esiphambanweni. But now Jesus goes ahead of them. What does it mean to go ahead and meet in Galilee? UJesu uthi kubo, our ministry started in Galilee. Sithexa sifike eJerusalema nalahleka. Now go back to Galilee. Let us go and start afresh. It invites you and me to start afresh with Jesus. Let us meet in Galilee. Apho saqala khona. Zonakele izinto salahleka kuNkulunkulu. Athi umhlabelelo lwasekhaya. Ndaphambuka emendweni. Ndalishiya ufefe lwakho. But here is an invitation from Jesus. Let's meet in Galilee again. Khumbula uthando lwakho lokuqala. And so that's how forgiving God is. Ukuvuka kaJesu, that's how forgiving it is. Mandivale ngokuthi. Umkhulu omdala.
Ntatemogolo.
WayengumKristu.
Onele muKristu.
Wathathwa wayiswa ePlaza.
Ubila tsa ayiswa ko Plaza.
Yi army ebizwa ngokuthi Red Army.
Ke masola abizwa ngRed Army.
Ngesikhathi iCommunist Korea ithatha over iNorth. And so the army, when they tried to create fear among people, they beat this old man up. Bamphoqa ukuthi he must denounce Jesus. Maganga shumayeli uKristu phakathi kwabantu. Kodwa njalo le ndoda xa ibethwa. Wayememeza kakhulu. Athi Jesus. Njalo xa ibethwa. He exclaimed, Jesus. Emva kwesikhashana. Ababethi bakhe bayibuza le ndoda. How come every time we hit you, you always exclaim the word of Jesus? My life is full of Jesus. In any way you hit me, Jesus just comes out. And that is the spirit of resurrection. Abantu abambonile uJesu evuke kufeni. Noma kukuphi abo bethintwa khona. Kuvele kuvuka uJesu emzimbeni wabo. Kuvele kuvuka uJesu emzimbeni wabo. Athi uPaul xa ithetha ngabo. Ninake nivuswe kanye noKristu. Funana kwaphezulu. You who have been raised with Jesus. Ask for that which is from above. And that is where Christ is. Kulapho uJesu khona. Phakamisana amehlo enu. Kodwa uDavide uthi xa isho njalo. Where does my help come from? My help does not come from the mountains. Usizo lwami luvele ezintabeni. Kodwa usizo lwami luvela kuJehova wenza izulu nomhlaba. Okunguyena umnikazi wokuphila. Okunguyena umnikazi wethemba lethu. Who is our own resurrection? Uma ngizokhuleka. What does resurrection mean to you and me? Yabona nje today. Ukuze resurrection singashila esontweni. Uyayazi ingxenye yempilo yakho. You know which part of your life is dead, dead, dead. Baze bathi abanye abantu xa bebhala. Hayi, uNkulunkulu uJesu uyazilalela zonke izinto.
Jesu mamela
kodwa mase kuza ku the issues of relationship ha uya ilalela umntaka Maria if in your life that part of relationships it's a dead part umasiya mthandazweni khuleka kuNkulunkulu ukuthi avuse leyo ndawo. If I have got issues of with forgiveness and ngiyazazi ukuthi I'm dead in that area, uma siye mthandazweni kuNkulunkulu, cela uNkulunkulu ukuthi avuse leyo ndawo. You know which area of your life is dead and needs resurrection. Uyayazi indawo efile empilweni yakho. If it is your finances, uma kuyimali emsebenzini, you know dinga uNkulunkulu avuse leyo ndawo. As we go in prayer, ake senze lento. Ngiyanihleba abantu base Trinity ne. Ake senze lento esingekho gudi kuyona. Sithandaze sonke. Futhi uma uthandaza, ungasebenzi. Don't whisper. Don't whisper. Do not whisper. You're going to a time of prayer. And njoba sithandaza manje. Do not whisper. Nibonile ingane ebila last week?
Nibona ngwana nani mobeke?
Nimonile ntwana bula?
Nibona ngwana.
Uma siyamthandazweni. Undress yourself. Zikhumule ukuphamba kwaNkulunkulu. Ungabi nandaba ukuthi umamela umama anamajola. Umama anamajola xa imamela wena. Uxakwe into zakhe. Ngokho ukhetha ukuzomamela wena. Phuma kumama uana. Phuma kumama uHeather. Ujongane noNkulunkulu buso nobuso.